Here's another one. Here's another one.
Tunataka nini?
Burudan.
Na karata tunapenda nini?
Burudan. Burudan, burudan, burudan.
Baby, baby, baby. Baby, baby, we. Nikikupata, baby, we. Niku, baby, we. Nikupeleke chunga, we. Twende chunga, we. Nitakutambulisha mimi, we. Kwa mabraza, we. Ay, kamuone Janjaro. Come on, if you don't battle. Come on, if you don't battle. Come on, my brother.
Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Arusha si tumeipata. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Arusha si tumeipata.
Karibu Dar es Salaam. Jomba kailala. Kira siku bisa, kira siku msala. Waza pesa huku kira siku, na kukosa pia huku kitu. Salama ziwafikie kwenye kila kona. Maskana washikaji mitaya bomu. Wanangu sura mbili, sura tatu. Kikoi kwenye kona, chapu tatu. Dale salama menyo hai. Watu furu suti, furu tie. Michezo ya hapa na pale. Historia za toka za kale. Dale salama stand up, put your hands up. Want to go high, not to fade up. That I'm saying that I'm your hands up. Yeah, want to go high, not to fade up.
Karibu chunga